no gukulinze wange. You stole my heart and you messing my brain, baby. Ese chikomela kumutima kwa chozi mbie. Saba wasikari nkume.
In my